ngiyahamba malele ngiyahamba ngiyahamba
masoka lami ngiyakushiya
ngiyakushiya malele ngiyakushiya ngiyakushiya
malele ngiyahamba
ngiyahamba malele ngiyahamba ngiyahamba
masoka lami ngiyakushiya
ngiyakushiya malele ngiyakushiya
Mangfuni sondlo
iniyene ayizobona mangholi
okwengane sami
iniyene ayizobona mangholi
mangfuni sigwa
iniyene ayizobona mangholi
umawulele
ngahamba ngahamba mawulele ngahamba ngahamba
masoka lami ngiyakushiya
ngiyakushiya mawulele ngiyakushiya ngiyakushiya
umawulele ngahamba
ngahamba mawulele ngahamba ngahamba
masoka lami ngiyakushiya
ngiyakushiya mawulele ngiyakushiya ngiyakushiya
mangfuni sondlo
iniyene
sabantabami
ayizobona mangholi
mangfuni sondlo
iniyene
sabantabami
ayizobona mangholi
hlobolwami lwamakhosi
wasanto mnyathanda hlobolwakho wasanto
hlobolwami lwamakhosi
wasanto mnyathanda hlobolwakho wasanto
hlobolwami
Wosanto mnyathanda hlobo lwakho Wosanto
hlobo lwami lwamakhosi
Wosanto mnyathanda hlobo lwakho Wosanto
hlobo lwami lwamakhosi
Wosanto mnyathanda hlobo lwakho Wosanto
Mangfuni sondlo
iniyene iniyene ayizobona mangholi
Mangfuni sondlo
iniyene
iniyene
ayizobona mangholi
Mangfuni sondlo
iniyene iniyene ayizobona mangholi
Okwengane sami
iniyene iniyene ayizobona mangholi
Mangfuni sigwa
iniyene
iniyene
ayizobona mangholi
Mangfuni sigwa
iniyene
iniyene
ayizobona mangholi
Hlobolwami lwamakhosi
Wosanto mnyathanda hlobo lwakho Wosanto
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 Mangfuni sondlo
iniyene
sabantabami
ayizobona mangholi
Mangfuni sondlo
iniyene
sabantabami
ayizobona mangholi
Mangfuni sigwa
iniyene
sabantabami
ayizobona mangholi
Mangfuni sigwa
iniyene
sabantabami
ayizobona mangholi
Okwengane sami
iniyene iniyene ayizobona mangholi
Yo
yo
thank you